yɛmpɛsɛ ɛbɛyɛ sɛ yɛtiatia ɔmo so dodo ɛwɔ parliament hɔ nti we just want to carry them along minority no yep, we just want to carry them along na sɛ saa nnɔm no bɛba deɛ a yɛwɔ numbers no ɛfi sɛ yɛbɛtumi a whip yɛ numbers 3-line whip a wontumi woyare kra yɛbɛpɛgya waaba chamber hɔ wahu nti ɔmo nya abotrɛ mmom sine ɛbɛyɛ a we can carry them along ne ɔmo yɛ nnora no nyɛ ne kwan so no no ɔmo kita agenda ɛno ntiri ɔmo yɛ saa
agenda bɛn
sɛ ɛnoabo akando ɛnoabo okugyeto wohwɛ a yɛ wohwɛ the previous parliament no a ɔmo ne nipa a scandals ne nnoɔma ɔmo yiyi pie paa nti ɔmo pɛ retaliation ɛwɔ vetin nti ɔmo adi ka ka kyerɛ sɛ okugyeto vetin deɛ 2 days akando deɛ full day nti ɔmo time no kɔdii anwummerɛ no na ɛnyɛ ɔmo de ɛfi sɛ de firi ɛyi na ɔmo pɛ nanka ɔmo de kyerɛ biribi na ɔmo partifoɔ hu sɛ ɔmo kyerɛ biribi no ɔmo nya saa time no ɛnyɛ ɛmfefa ɔmo na nkurɔfo pii nso bɛda saa time ɛno ho adeɛ na ɔmo yɛ no na nka ɛyɛ candidate fofoɔ na ɛbɛtena ase a nka ɔbɔ nso ɔmo ni kuro ɛfi sɛ parliament deɛ yɛtumi tena hɔ kɔpema nnɔpa four yɛtumi kra ɛda ɛnyɛ sɛ yɛda o yɛyɛ adwuma no ade akye ɛbu ɔ kra a wowura wo ɔfice a wowɔ toothbrush wɔakɔtwitwuno se ne woasaa bɛtena so ɛfi sɛ yɛyɛ adwuma nti ɛno deɛ ade asa ne deɛ nyɛ nyusu koraa monyi mfirim na mmom no ɔmo target ne sɛ nkurɔfoɔ mmienu wei deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo bele ɔmo pɛ fresh energy to start with. And no one, you know, yeah, right.